saba wabi wa government lino anguzu yewezo kufafaga na nabazinga miente kateka za government ngababa ensimbi government zewa yelibana so kwekulakulanya bino anguzu wabi ogerede kumukologo kujukira no kwebaza yali amyuka saba wabi we misango jia government Joan Namazi Kagezi ngomukologo guyindira mitundu bye munyonyo lino anguzu agamenti batadde wakachika akaba wabi ba government arenja ulo okuoze misango ejirimu okubulankanya ensimbi eza PDM government ziyateka okujaba na Uganda mubwavu. Anguzu agamenti tebayinza kukiriza abantu kuzingamya teka za government ezo kukulakulanya bana Uganda atenti nge teka ezo government ziteka mwenzimbi mpitirivu ilanti abana akwati wabakuvunaanibwa. Ono yebaziza nye bitongole ebikuuma dembe okuli polisi ne kitongole kya Saidi byakola nabyo mu kunoonyereza saako esiga eddamuzi erikola obutaweera okuwa bannansi obwenkanya. Lino anguzu agamye nti bajjukira nnyo Joan Kagezi era nti beefumiitiriza ku bulabe abawabi ba gavumenti be bayitamu omuli okutiisibwatiisibwa nga bakola emirimu gyabwe okulemesebwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe nti ng'enfunda ziwera waliwo ababatiisatiisa okubajja mu bulamu bw'ensi eno.